kumudira njagala kumudira by the way uchimanyi timwe pikira no kusinga wetwa sokera eh puliro mukwano gulinye gulinye funye mubi feeling feeling
sound it. Oh gosh, it's Jackson
Live. Exi wamuuliza muuliza oba yakublocking it's okay. Exi wamuuliza muuliza oba yakumuting it's okay. Exi wamuuliza muuliza oba yakublocking it's okay. Omulaba ngabwanyirira it's okay. Oba yakumuting it's okay. Ulirwa mulaba ngatambula mpuliro mutima baby ngakusensera yo. Yali wanga before kati mulaba abuna bufofofo yo. Wano wetu genda baby sibirunji kusabo nkwate kungashiba kalunji eh. Kuba mukwano gwanine no mungi nakoze muni na mune sirinji eh. Baby tula tula mukwano gugo ngulese tola eh. Baby tula tula mukwano gugo ngulese tola. Exi wamuuliza muuliza oba yakublocking it's okay. Exi wamuuliza muuliza oba yakumuting it's okay. Exi wamuuliza muuliza oba yakublocking it's okay. Omulaba ngabwanyirira it's okay. Oba yakumuting it's okay. Olira njagala kujoga mune exi kubeki sente nafuna mu eh. Tosala bango tuunya buwobo atabisobola foloma ku mulyango. Bine byafe kuwanika mabango dole mifaso latido ben kunonya gwedo tudo kuwe womanga supu wa dodo sukali kukajiko mumatagani do elafu na mukumbera ngadi kuchido binyuma kani nono gwe kwata konsabula eh. Binyuma exi wa muulira muuliza oba yakublocking it's okay. Exi wa muuliza muuliza oba yakumuting it's okay. Exi wa muulira muuliza oba yakublocking it's okay. Omulaba ngabwanyirira it's okay. Oba yakumuting it's okay. Exi ndieno nanyirira kila kukabaka mwanga yeah. Obulamu nga weya gala exi wande kakati nyumirwa yeah. Nesimu na chusa nkwata iPhone sichali na bude wa 100 nchimanyi tocha funa buwomi eh. Yo, wano wetulaga simanyi na kumanya atenga tie kenda kumana kubanga chana gwe wanjoga exi nansula wako wambuga boda. Exi wa muulira muuliza oba yakublocking it's okay. Exi wa muulira muuliza oba yakumuting it's okay. Exi wa muulira muuliza oba yakublocking it's okay. Omulaba ngabwanyirira it's okay. Oba yakumuting it's okay.